onyakpala wa adọ aka n'ọdụdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ.
Ntị ọ dịkwa.
Onyakpala wa adọ aka n'ọdụdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ.
Ebu bagu na-eche agụ, I am too loaded to fail. Ebu bagu na-eche agụ, I have confidence in me. You cannot wake a sleeping lion or doggy vam vam vam. The man ebu bagu na-eche agụ, aye 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 aye.
Onyakpala wa adọ aka n'ọdụdụ, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Onyakpala wa adọ aka n'ọdụdụ,
akpakwala akpakwala,
ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ.
Ebu bagu na-eche agụ, I am too legit to quit. Ebu bagu na-eche agụ, I have confidence in me. You cannot wake a sleeping lion or doggy vam vam vam. The man ebu bagu na-eche agụ, aye 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 aye. Don't trigger the lion or doggy vam vam vam.